to do just a tangle. Ziko nimepata joli. Oya ukuna kule tuka kubaliana kwenda magetoni. Ile kufika sikaanza story, nkaanza kupandisha mole. Mara kidogo nazigia kuna dundo mtawa jirani. Nikajiuliza, uyu de